Masela na kuja na remix, kuji solo na kuja na mbogi. Kwa mkono niko na mpini, ni wapige wale wenye unidori. Tukimitu na nipiga hype, lakini in real support unipigi. With or without support, bado na run, run, run. Nina run game, uwezi ni outrun. Nina run game, uwezi ni outrun. Nina run, 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 run. Nina run, 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 run. Nina run game, uwezi ni outrun. Nina run game, uwezi ni outrun. Nina run, 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 run. Nina run, 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 run.
Run, run, run the city like the mayor. Running the game, I'm the number one player. My ops on a day, ati niko unfair. Niki flex on the back, you could tear. Niko sight na chupa za belea. We stay fly, kama jet to kwa air. Money moves in my guiji kwa hela. Kauko broke with a boss with embea. Tuliko announce, kuzi tuko kwa TV. In the trenches, tulikuanga chini. Everybody wanna be rich, but nobody wanna take risks like we did for the digits. But you lose that same indium Z. Dope with the AKA VIP. This is edge, tuko lit kwa street. Bass so cold when I shiver. Enemies can't battle me, you. Niko na magunzu standby. And my songs are on repeat, you daily. Nikifika studio ni bangers. Check, check, it's work, nime drip car boss. You clad, zangu zote designer. My damn mango, what any of fine, but niko choosy. You spending my drama. RIP to the beats I kill. Nazi murder as you can see. Niki post fiando na instill. You niki smile, you can see my grill. 24 carats, let them envy. As I chase bags and Fendi. Loved by most and feared by many. Young king, my crown is heavy.
Hesha mesema run, so working check. Yo natoka mbio na sipendi. Dema ni show vile na kapona. Niko na kio hama rapa kibonga takataka. Mina come through na kifagio. Na juni watoto mi buda yao na wachuna masikio. Okay, blow na ipiga flip. I switch ka gearbox manual. Mwanga the light, mwanga the sun. These niggas are just the candles. More wanna claim my bitches na pussy anapata annual lati. More wanna claim my bitches na pussy anapata. Wacha nikimbeze track kidogo na ukijambi boko. Nikupige mabare kisha nikupe kisogo. Switches ina watoto flongu mkokoto. Na ukifeel the heat, mimi ndo moto. Ukidhani na choker, ndio naongeza speed. My ops wanna flee on their knees, waki flee. Ati more wanna claim my bitches na pussy anapata annual. More wanna claim respect na nkifika na songa kando. Just jadunga ice, my heart's already cold. Na hiyo CG na yangu kasi capital in gold. Ati vile na run he game. Run, 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 run. Ey, vile na run he game.
Run, run, run.
Kiza venye tuna run he game. Vile tuna run he game.
Nina run game, uwezi ni outrun. Nina run game, uwezi ni outrun. Nina run, 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 run. Nina run, 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 run. Nina run game, uwezi ni outrun. Nina run game, uwezi ni outrun. Nina run, 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 run. Nina run, 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 run.
He game to game, he game ni hard, he game ya kusaka fame. Who dem to dem, who dem ni stud, who dem wananga shame. Wali niacha kwa reto wakanza kubrago na sasa wanajiblame. Kila kona kipito na bonku ni uso kuliza yangu name. Now let's get back to reality, tubonki mature, watu cheza ki maturity. This is a chali ni halaka ni show mkidi, cheza ki TBT. Umedoo sana kwa kilasi, unachika na watu ya juzi adi na purity. Kila day unapatikan, ukikata maji pale pale infinity. Batosho ni merudi, nile best ni nayo u. Usain Bolt, doro kisha viunzi, waanza kuchizi it and my fault. Na this time I'm in party, nini mapunda na mini ka cold. Nasikiza kote kote, mjini vijijini ade kwa hold. Atofanyi we fit from mad every day lili wana kill this round. Tunalipo we fit, tunalipo mapin, tunalipo atu kwa mapounds. Mutaweza kweli, ha, I'm crazy this round. Vitu different, sana, hapa kwa ground.
Hey, ten boy, nikitaka wera na nuko na chance migi ya kupata job. Na unakumbuka kama tuku kidato, teo gani ilikuwa inakuweka down. Tusibishane mimi mfati Mr. Dona, tuko kimoja, kuna siku tutakuwa class. Outshine, wezini outrun, no kino na teke teke. Ebu run, bona mimi mfati mini toke teke. Ati run, run, no way. Tumini king, so lazima tumpave way. Nani gondia, nani show the way. Vile nakazana, there is no game. Yoni furawa, kiyo nani kifail. na demo na fail hiyo mina game na demo na game sita wa fail kuna vitu nazitaka na bado nazihata na nikizipata wale zinanikata lakini lazima mimi nipate mapacha and then after mimi darasini na wata kuna sherehe lazima ni turn up cheke cheke mimi nafika ni run up ndio kama kuna dunda lazima ni jump up ndio ni eke pale take up put up hey. Asante my G kwa kuneka kwa itract kisa hivile nimewafetch. Hawajui ni komboka na sisi kuwachocha na promises kama zamhesh. Alituchocha kiingia kwa gava kila kitu itakuwa fresh. Saifu kuma kwa wiki maisha ni tafa disi na doja.
Nimejina run game, uwezi ni outrun. Nimejina run game, uwezi ni outrun. Nimejina run, 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 run. Nimejina run, 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 run.
I'm running out. Kuchena kwa muna huvira mwana Uvatu khambaya kushiri manya Uwezo miki kama umiketi baya Imwana wa ingo na huvu kita ukhola Vindu vindishi kira uko nire hakona Sininga tia huvuga tia hatuha wisinge Ifware kutiko lomba lomba Mana mi bright swan told you a day That I do myself every time that I feel I You wanna get it up to my level niggas You we need to walk on to rock in this damn night I know that I'm alone in my circle but I'm trying All I can to recruit there is no time The best that I could do is to do mine Let them go listen and they're right in the same style Kuchapa kiswahili niko fiti sana Kizungu na sahili piga nikichana Junyole siku nyingi me kosa kuchana kilu ya pili pili mimi mkali bana uweze fika bei uko njei niko ndani na wandani wana gani vitu kali kama gani mistari kali luku kali kali na magari kali hadi na mamanzu
ni
wakali
nina run game uwezi ni outrun nina nina run game uwezi ni outrun nina nina run 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 nina nina run 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 nina nina run game uwezi ni outrun nina nina run game uwezi ni outrun Mina run, 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 run. Mina run, 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 run. We want empty.